More music at gospelentity.com.
Chukwu na-eme mma na-eme.